go. Kenge na nke bishop na ega digo. Iyo go go. Iyo go go. Kenge na nke bishop na ifa digo. Okay.